The Mathic.
Square music.
Silali, penzi shacheza kamali. Natupa kwako dolai, kwengine sina habari. Penzi lako tamu, 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 tamu hatari. Sipendi kuona ukinuni, mwendo furaha yangu vie. Hini penzi lako tamu, 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 tamu hatari.
Unanikosha pale.
Wacheza kila goma, I wanna marry you, marry you, yeah. Ukinitazama jicho la maringo, mina chapa fimbo. Ukiinama ukiinuka fimbo, sipendi kuona ukinuni, wendo furaha yangu vie. Eni penzi lako tamu, 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 hatari.
Unanitosha pale.
Everybody.